Baby, it's Pierce the Sandman.
Cover of music. Trees,
mashallah,
toto mumbika,
fuanindala,
chuchu sosa sitai,
una hipsi,
tamachini ne mwembamba,
upala ki lipstick,
chinja kuku ne ushamba,
tukipita tunavimba,
oh tunavimba,
domoka la simba ila,
sauti ya marimba,
ukicheka una makinda,
melamba kila dimba,
mapenzi siyo kasoro, hoja zao nazipinga. Ukweli wako
unifanya nitembe kifua mbele,
utu wako
na mapapasa nizibia kelele.
Ukweli wako
unifanya nitembe kifua mbele,
utu wako
na mapapasa nizibia kelele.
Wewe wangu, wanasema una uso wangedere.
Wewe wangu,
mala meno yako mbele.
Wewe wangu,
miguu mcheza segere.
Wewe wangu,
na waacha makelele.
Wewe wangu,
wanasema una uso wangedere.
Wewe wangu,
mala meno yako mbele.
Wewe wangu,
miguu mcheza segere.
Wewe wangu,
na waacha makelele.
Mbona tunapendeza,
kengeza so kilema,
unanikonyeza mama.
Mbona
tunapendeza,
kengeza so kilema,
unanikonyeza mama.
Japo unabambata na kuona umeja, masokange anaka rangi yako kamka, ila kwangu unanga hata zari anaka. Kwetu wapo, shida yetu kapo, baby. Hata kwetu wapo, shida yetu kapo, baby.
Ukweli wako unifanya nitembe kifua mbele,
utu wako
unapapasa nizibie kelele.
Ukweli wako
unifanya nitembe kifua mbele,
utu wako
unapapasa nizibie kelele.
Mcheza segere.
Wewe wangu,
na waacha makelele.
Wewe wangu, wewe
wanasema uso
wangedere. Wewe wangu,
mala meno yako mbele.
Wewe wangu,
miguu mcheza segere.
Wewe wangu,
na waacha makelele.
Wewe wangu, waache makelele.
Doctor,
what are you making?